Afunaji.
Afunaji.
Sha.
Sha.
Afunaji.
Afunaji.
Ah. Agadide.
Agadide.
Yeah. Slow,
Afunaji play.
Afunaji play.
Afunaji play sa. Agadide.
Agadide.
Sisi kuteka. Afuna za siriasi, mugungo yesu.
Mugungo yesu.
Awuri iyayi, mugungo besa.
Mugungo besa.
Afunaji play.
Afunaji play.
Afunaji play,
play, play, play.
Afunaji play.
Afunaji play.
Afunaji play,
play, play, play.
Afunaji play.
Afunaji play.
Sizi buye,
yeah, yeah, yeah.
Afunaji play.
Afunaji play.
Sizi bute,
ti, ti.
Dinari tigu labu inondi labu manandi choso anadi. Watuga buinondi mango hona nyimbo son. Dinadi wajira buinondi magufuna di choso. Nkani agendia buinondi vase mpindi zagozo. Tirigu kere limozi ndika kufuna ruhefe. Baga kuketa misonzi wazunza mwana mulege. Baga kubwele ganjale kutitu mwina zitege. Choso iwe, choso iwe. Unandi tetela zelu mamuna wago ndindani ndigamu. Pase makwelu anandi yanka ndijani. Vudo lage mapwanga inu muma zidama. Mulibeso jipapa mani mumango nama. Gazi si wajibwana hama funa zambiri zomwe inu sumamu basa.
Afuna jible,
afuna jiblesa,
afuna jiblesa. Agaride,
agaride,
sisi kuteka. Afuna za siriasi mugungo yesu.
Mugungo yesu.
Amuri iyayi mugungo besa.
Mugungo besa.
Afunaji play.
Afunaji
play. Afunaji play.
Play play play.
Afunaji play.
Afunaji play.
Afunaji play.
Play play play.
Afunaji play.
Afunaji play.
Sizi buye.
Yeah yeah yeah.
Afunaji play.
Afunaji play.
Sizi kute ti ti ti.
Osa na madumami mwafutiga wambili mbaga kusowa ya renti. Ok ndi menezili ndemu makala kwa senti. Anzano wali mabili unkasowa ya tisi unkasowa ya mpasha. Kenago wazaipula chintala jina jakacha. Uli ndifiga ya bo zimenezi maji waza. Chinaguza dadie ukasankego jinjale. Za umpawi wago onse ujande uyuwale. Alindinkazi ndiana iwe ndi side chick jabe. Koma ulibe nazo nchido bola tola upage. Ndeda gulila ni heve popeza sidinga make. Tima yesesa kusaka saka kubeza zimane. Ajinya mata ambili tima jedwa kukula. Amadilanda agazi ofuna moyo utula. We insecure ziburi yesa mafrasi. Nchifugwa slake win wanu tima mubasa bagaji ya mwene. Kunjabu kwa futa mwene. Kunjabu kwa futa my sister.
Mugani gina.